Nipa bure, so fine. Adina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zako na utani. Aja wasemu meniruga, sijali wana yubwaga. Baby, you're my woman. Kamu gali na mboga, yako tami menoga. Moyo nifuta, mimi na wewe kwa chana. Let me be your superman, let me be your superman. Naikicha vita, niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman.
Superman, let me be your Superman, oh.